Yeah. Bad City, what it do, ya?
Got you beat.
Kutoka Mbeya City, now we running da. Yeah. So shwani tuuliza tamita. Bili tatu azinifaa, yeah, mimoje na nifaa. Mjuzo mambo bizuliza kawa takata. Came a long way na mengi tume go through. Enzi no payday na bado a bitch tupo tu. We not here to play kila siku ni siku kuu. Struggle day by day mana lengo ni kuwa juu. Got my niggas on my back, haters run a hate. Stabbing me in the back, but like it's my fate. Have no time to look back, no time to waste. Sasa ni muda wa kuattack na Mungu ana bless. Yeah. Maswaga fani ya kipop star. Wanauliza kwani wapi walikosa. Yeah, mana vile na wanyosha. Wanatubuka, wanasubiri posa. Yeah, titi futati na wanipati mashau. Saki vipi makiki na hawafiki wa kodoro. Akuziba riziki wanafiki kutwa choyo. Na nichuki na hisi sukuma damu tumoyo. Mchezo flani ni simple na nana ucheza ki legendary. Nikose kwa mainstream, kwa media na pasha bari. Izo ni movie stars, umencheki kwa jua kali. Kila character busy vo unikosi kwa category. Samini kwenye ukanda na mini kuwakilisha. Taja mikoa yote mini Mbeya tunatisha na wamekuwa.
From Bear City Town, yeah. Now we run Dar es Salaam.
That's right.
Uliza Tamita, mjuso mambo nipo real. Nobody can stop me.
Bad City, what it do, my people? I told ya, we on this rap shit. We on this rap game, my people. Got my B-boy all the way from Dome City. 1-6, y'all. Alive, you my G, and I appreciate it. Got you, B. Sign. Jobello, my nigga. Love you, bro.